basajja kabaka mukama wange businze gwembuga gutata tuse obongo rundaga wali ensobi nkwata lutamba kyebanaganja mu nsi nekabaka okusiima okunyambaza ebitiibwa yava ku byenkolera naye waliwo bekyayisa obubi besiyetuli omuntu wa wanokoyi kyebava banzisa mu kutiya ne basula eyo ne bakotogera ensi ndi mabeega wa firigi bene empunyira eyo gye banzisa baganje kyoba babuuza mu nju ekiwunya abasajja baabo ne bawoza mmese enfu saba mukama wange bakulimba abantu abo kamwakogera nze ekyuma bukyanganzirikasibwa nnyo oba kizigo kyogererweko kayina omukisa bemiwe emibi egitabafaanana ne bwagenda mulumbe bakitebesa sewagendo olw'obutamiiku nga nnyini kukikola akaga saba nsimbe kitaffe owulira ensonga banja bamette bwenziro ate nga boolabanga bennyini ddala abaganda be benyigidde mu kyo bawandula abasajja bamanye ennono obulungi fitina yawanendeja mu byoya byendigamwe bamanse ensanga kitange banoonya okubba embuzi ne basagambisa abawoomesa enkolwa kawunga mbukawunga okukira enkoko weegendereza abakulya mu ngalo mu ngalo abasinga banoonya byabwe sebosebo anji mukama wange jabeera mwesigwa nnyo mbadde yalyamu yesu olukwe naye yajja bwatyo namunswa tebabako waliwo abawoza baffe woligwa siri kusuula nga bekamye olwankuba ng'olulengera akasana ataweza lekooti omuganda wa wanokoyi bateseza ebituufu mu nsobi abantu abaffe ne baguma tufiirwe n'oluusi boogera ebifo ebuganda babikyusa bamala geerogosa kulaba n'amanyi ntyene waffe tulyandaku atusiza mukama tufuna okutya nga katemba agenda mu maaso mu beekulu beesembuka weegendereza abakulya mu ngalo mu ngalo abasinga nabennamuta bazibu nnyo omuseeri ensimbi bekoze ebitajja betulaba abalejja abafungisa mbakibagiita endigento bakubuzabuza nnyo n'okunkolako empiika bingi bye batidde bwe balaba atekeera bwe bayita omulaba eggwanga lirifiirwa kitalo n'abagwira nabo batunye empenda ezifuna obutuuze n'amanja ne bakyusa n'atuuma kwetya okudda muno n'ebya ebintu byatubodde bitaliwedde mwatu bifunye omwatwa ku byendaba bigwawo luzi lulyekanga katikkiro omululu amanga kitalo nnyo omulembe gwa nsobi obuganda bubbira mu bunya gye tulanga ndaba ekizikiza ekikutte yaunga na tuke misinde nyambwa ejukiriza senze mu Rwanda pacha jasukuza basuru mukama na mujurura tubuza tumanyo butaka bwaffe kyokamba watugamba kantu mama nejitafe rwabali adane bazikirira mpozi wabewe chichuka musi ebiridde mu biranze bibyo awangale nyoka baka juju fundikide bwe